kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ayaa caawa la isugu soo noqonaya iyadoo la ciyaarayo kulankii ugu dambeeyey ee wareegga hore ee ciyaaraha Champions League. Wareeggan ayaa la doonayaa inay ka soo gudbaan 8 kooxood oo si rasmi ah ugu gudbaysa wareegga 16-ka iyo 16 kooxood oo dheeli doona ciyaaro isreereeb ah oo 8-dii soo gudubtahi ay ku biiri doonto kooxaha 8-da iyagu hore u gudbay. Ilaa iyo hadda waxaa xaqiijiyay oo keliya inay soo baxeen 2 kooxood ee Liverpool iyo Barcelona oo iyagu u soo gudbay amaba ka mid noqonaya 8-da kooxood ee sugeysa 16-ka kooxood ciddii soo kala baxaysa. Waxaa si xusid mudan in ilaa iyo hadda ay xaqiijiyeen 24-ka kooxood ee soo gudbaysa inay ka mid yihiin kooxaha kubadda cagta Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, AC Milan, Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Real Madrid, Juventus iyo Celtic. Kooxahaasi waxaa la hubaa inay isreereebka u soo gudbi karaan, laakiinse waxaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn inay soo bixi karaan. Iyo in kale kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dynamo Zagreb iyo Shakhtar Donetsk. Waxaa tartanka ka haraya kooxaha Bologna, Spartak Prague, Leipzig, Girona, Red Star Belgrade, Sturm Graz, Salzburg, Slovan Bratislava iyo kooxda Young Boys oo ilaa iyo hadda hal kulan aan badinin. Kooxahaasi dhammaantood tartanka waa iskaga hari doona. Waxaan hadaba la kala ogeyn 6 koox ee sida rasmiga ugu soo gudbi doonta, kanana mid noqon doonta kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Barcelona oo ah 8-da ugu horeysa ee soo baxaysa. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa la ogeyn iyadu inay gabi ahaanba soo gudbi doonto. Iyo in kale sidoo kale kooxda kubadda cagta ee PSG ayaan lafteedu xaqiijinin soo bixitaanka ah inay usoo gudbayso wareega isreereebka ee 16-ka. Si kastaba ahaatee, kulamada hadaba la ciyaarayo oo aada u xiiso badan ayaan dulmar kooban ku sameynayaa sida kooxuhu ay fooda isku darayaan iyadoo dhammaantood kulamadan isku waqti la ciyaarayo. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa la ciyaari doonta Celtic, Barcelona waxay fooda isgelinayaan Atalanta, Bayer Leverkusen, Spartak Prague ayay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich, Slovan Bratislava ayay fooda isgelin doonaan Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk ayay la ciyaaraysaa Brest iyo Real Madrid ayaa iyaguna fooda isgelin doonaan. Kooxaha kubadda cagta ee Dynamo Zagreb iyo AC Milan ayaa iyaguna guriga kooxda kubadda cagta ee Dynamo Zagreb ku kulmaya. Girona Arsenal ayay gegideeda ku soo dhaweynaysaa Inter Milan, AS Monaco ayaa u imaanaysa. Juventus waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee Benfica Lille, Feyenoord ayay soo dhaweynaysaa Manchester City, Club Brugge ayay la ciyaaraysaa haddii ay badiso Manchester City isreereebka 16-ka ayay usoo gudbaysaa. PSV Eindhoven iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kumaya. Ciyaaryahan Gakpo ayaa ku noqonaya gegidii uu ka yimid ee PSV Eindhoven isagoo haatan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Taageerayaashii uu kabtanka u ahaan jiray talo ma soo dhaweyn doona. Kooxda kubadda cagta Liverpool waa kooxda iyada iyo Barcelona oo keliya ay xaqiijiyeen usoo bixitaanka 8-da kooxood ee gruubkan ugu sareysa. RB Leipzig, Andrade RB Salzburg iyo Atletico Madrid ayaa kulmaya. Sporting iyo Bologna ayaa iyaguna wada ciyaari doona. Sturm Graz RB Leipzig ayaa la ciyaareysaa. Kooxda kubadda cagta Stuttgart iyo PSG-na waa ay kulmayaan 2 kooxood ciddii badisaana dabcan 24-ka kooxood ee soo baxaya ayay ka mid noqonaya. Young Boys oo aan ilaa iyo hadda hal kulan badinna Red Star Belgrade ayay la kulmaysaa. Dhegeystayaal raxmintan ciyaar waa naga intaa. Tani kulan dambe oo Mascaad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.